Yeah, uh-huh, Black Town Music.
Niko na beef na cha, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana. Niko na beef na cha, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana.
Matusi, kila mtu anaweza kutoa. Distraki wengi waneza tunga zikatoka poa. Ila hivyo vyote, haviwezi kutukomboa. Kilichobaki ni sisi, tuchukuliane poa. Sio kwamba sijui vita, ila ukitaka ngumi, labda ni kupendonga. Gota mbele tunasonga, mitandao tulipewa itusaidie promoting. Sio kuhubiri chuki na speech hating. Chuki haisaidi nani, ukinichukia hujanipokonya ID. You see? Leo na nyomba msaada la fukesho na nitusi. Hakuna msaada unaotokana na kujisi. Okay, wapi watakubali we ni mkali. Ila kwenye jamii umepotoka, kimaadili umefeli. Hii ni wake up call, chanuka take control. Sanae na jengwa na positive contributions, no matter how small.
Niko na beef na nja, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana. Niko na beef na nja, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana.
Msanii akiwa juu we kubali, usiweke chuki. Akipost like share na mbele tunasongea. Kama una launch video, si tutatokea. Ni support tunakupatia, sieti tunakubabaikia. Let's wish well to each other. Hatuwezi jua labda success itakuja through one another. We can do it, cause we did it before. Congratulations Gates kwa kumsaidia Sokoro. Let's keep on moving, but love iwe for. Kila tukilima mziki mbegu ya upendo tunaso. United we stand, divided watatu control. Tuwe chanda chema, design ya jovio. Usidanganywe, eti practice makes perfect. In fact kijana, nobody's perfect. Producer, DJ na presenter wanafanya kazi safi. Let's appreciate them, in fact tuwape makofi.
Niko na beef na nja, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana. Niko na beef na nja, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana.
It's not about Mombasa, Kwale na California. It's about hisana yetu kupenya. Skiza, bila supu ya pweza, game tunaweza icheza zaidi ya vile wanavyocheza. It's not about being the right artist, but about doing the right practice. Kwani Susumila na tofauti gani na Diamond? It's just that atumpi support, daily tunamscon. Naona ya? Hate is a weak emotion, ifanyie abortion. Penda mziki wa kwenu, ongeza volume paka usikie distortion. Sanae na tutegemea mimi, wewe na yule. Bila ushikamano, hatuwezi kufika kule. Wengine utasikia huyu ana issue na fulani. Alafu inaisha, watu wanaendelea na fani. Lakini huku kwetu pwani, wanafuatilia kwa ndani. Badilikeni, msirugani jamani.
Niko na beef na nja, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana. Niko na beef na nja, beef na chapa. Daily tunazisaka na bados na tukata na taka. Peace na ra, peace kwa jama. Tuishi bila mipaka, tuijenge hisana.
This time they talk about peace. Every artist claiming to be the best, but each and every time they talking about hate. Mobizo kicking the snare, Long Peter span the beat, Thunder Sound Product Shizo. Ogao, welcome. This is a music industry and Otahozone.